nation.
Ngoja kwanza ni wapeni habari, mana yamezidi maswali. Uwaga na pasua ubongo, hivi kisa ni nini mavoko kutoka Safi? Au yale maneno ya uongo, eti kwamba bosi anamwibiaga nyota? Konde boy sijui kaondoka kwa wema ama kitu kimemboa. Hasira za boss mashabiki kwa kompea. Kila siku bwana yanazuka mapya tu, anejita chui kasalenda mikono juu. Oya sasa tumuamini nani? Tuamini uongozi ama majani? Bifanki mana yanayosemwa mtaani yanazidisha uchochezi, hakuna amani varangati. Yule kipenzi cha bosi amechomoka, bilionea kidi amechomoka, funny boy chui amechomoka. Na mimi nimechomoka, na mimi nimechomoka, na mimi nimechomoka, na mimi nimechomoka. Spa tena, spa tena, oh sipo tena, sipo tena. Ziki vita kila mtu anataka kutoka, japo mimi piga picha ila usinione rofa. Usikate tamaa, pambana kuna kuchoka. Piga moyo konde, ipo siku tatoka. Wanangu wabeba zege, wale wapiga debe, wanangu wa boda boda, wa machika, wenye vipaji kama mimi. Yule kipenzi cha bosi amechomoka, bilionea kidi amechomoka, funny boy chui amechomoka. Na mimi nimechomoka, na mimi nimechomoka, na mimi nimechomoka, na mimi nimechomoka. Spa tena, spa tena, oh sipo tena, sipo tena. Kama unampenda Luka Wise vua shati, nanipenda mwenenu vua shati. Kama unampenda Luka Wise vua shati, nanipenda mwenenu vua shati. Peperusha, peperusha, peperusha bendera, zungusha, zungusha, zungusha bendera. Peperusha, peperusha, peperusha bendera, zungusha, zungusha, zungusha bendera. Aya twende, 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 tuonyeshe, tuonyeshe kama una vibe, tuonyeshe. Aya twende, 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 tuonyeshe, tuonyeshe kama una vibe, tuonyeshe. Oya tuonyeshe, tuonyeshe tena, tuonyeshe, tuonyeshe bwana. Oya wewe Lukashi, Luka Wise, ambia mibalo. Wewe Jose Mlelwa, boss wa filamu zetu. Eyo Kenny tumbani, msalimie DJ Sixy, mwambie ndo moto kwanza unaanza. Eyo Tim Brown, RJ the DJ, I want it. Tuonyeshe baba, Luka Wise, habari wanayo.
Download free music from ghnation.net.